Anpenda nfenda kuzilika, nfenda chicks, nfenda tigers, nfenda hizo hip six sexes kiwa bamba. Anpenda hii, anpenda that, slow but yende chap chap. Anpenda hii, anpenda that, slow but yende chap chap. Ay,
kutete, ay, inatuteta.
Ay, ay,
minakana mwa, anamba nala.
Ay, ay,
kutete, ay, inatuteta.
Ay, ay,
minakana mwa, anamba nala.
Cheki, cheki, minawe, ah,
tunadu the math.
Renda takeover jo angusha mabidha baby si ubendova kwanza venye inafa si ati na chocha mina penda hikifa ukidigi da digi da pale tu kwenye machuo mina sikia sikia ni kama ni komandom saini kozon mamizinga ni za chrome manzi unanibamba mahari ni tachukua loan na kula matupa hali pale sehemu flani yani na utamwaga misi jui joni majigani nikimaliza utasema joni nani dadi hari crazy ule boy wa mashinani.
Anpenda nfenda kuzilika, nfenda chicks, nfenda tigers, nfenda hizo hip six sexes kiwa bamba.
Anpenda hii, anpenda that, slow but yende chap chap. Anpenda hii, anpenda that, slow but yende chap chap.
Kutete, ay, inatuteta.
Ay, ay,
minakana mwa, anamba nala.
Ay, ay,
kutete, ay, inatuteta.
Sinapenda kuzienda, tenova teni mijikenda. Mzabibundo agenda, figa ni nane si utapenda. Chora saba,
she's a bender.
Sita 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 enda. Nakupenda ni takupenda, maraka tano thani nitenda. For you le cha mavela, for you le cha pamela. For you le cha mavelo, skin komboka itaya hela. Vitu ni tatu, susikize msela. Kuna novu, kuna matopezi kipatana ni natela.
Anpenda nfenda kuzilika, nfenda chicks, nfenda tigers. Nfenda hizo hip six, sexes kiwa bamba.
Anpenda hii, anpenda that, slow but yende chap chap. Anpenda hii, anpenda that, slow but yende chap chap.
Kutete, ay, inatuteta.
Ay, ay,
minakana mwa, anamba nala.
Ay, ay,
kutete, ay, inatuteta.
Ay, ay,
minakana mwa, anamba nala.
Anapenda bima yangu juu ya venye inakitoka. Niko hapa kaloleni tukomboka. Demka mejibeba independent na nafocus. Na fikia tuende wapi mdeo deres tana donga. Basi basi real don dada. Wada na wadada. Wezi ni kumpea na ma MC mafala. Kila flow na city vitu deadly na sibala. Nkitokia na kapengwa na shanga aga ajab. Tuende basi wapi luku ni mekladi. Sana kona nani hizo nzabu nwasi. Basi nipe na fasi nkona hospa wa farasi. Nataka tuende wapi haya anzisha safari.
Anpenda nfenda kuzili kan penda chicks and penda tigers and penda hizo hip six sexes kiwa bamba.
Anpenda hii, anpenda that, slow but yende chap chap. Anpenda hii, anpenda that, slow but yende chap chap.
Ay, kutete, ay, inatuteta.
Ay, ay,
minakana mwa, anamba nala.
Ay, ay,
kutete, ay, inatuteta.
Ay, ay,
minakana mwa, anamba nala.